Ha! I am a sick doctor. Trap.
Zayjams.com premiere.
Yo bululu. Wani boto ya tukizi, wani boto ya kaso. Wani boto ya tukizi, wani boto ya kaso. Wani boto ya tukizi, wani boto ya kaso. Tiza kolewa. Wani boto ya tukizi, wani boto ya kaso. Wani boto ya tukizi, wani boto ya kaso. Wani boto ya tukizi, wani boto ya kaso. Tiza kolewa. Wani kaso, ha. Tukizi, ani for the boto zi boy. Do it quickly. Everybody looking at me when I step in the bar. Get the money, ni chani kansi, ni guli le kovija. Ha. Kanokea, wasa konkea, sinivuna chapeba kupoke, motokea. Wavutikea, wasa ukea, waka kumenya baja, wasa ukea. It's a nice car, it's a kukea, olo pa bondi, eve, afuno kukea. Anilika, kapusukea, mwa watu osatea, waka kupunkea. Vika ribo ya mbono, chitika, chitika, baya titi, na hopu ya muli okel. Ha, haka regina, gabdandi, seti machaisa, asima jiki ya mumvel. Ha, wango vili milaka, walibena motoka, vili vonse bakopel. Ha, ina vili wanda let you know, kutuku nikosa, nipatazi ni mayopa. Ibiti ni inyo pole kwa tini wiuzi. Zaicha yako na mambema monga ni wadizi. Pilato wa mapaya kumutu kulivisisi. So veni yopo yako mugemu wali muli verse. Wani boto ya tukizi, wani boto ya kaso. Wani boto ya tukizi, wani boto ya kaso. Wani boto ya tukizi, wani boto ya kaso. Tiza kolewa. Wani boto ya tukizi, wani boto ya kaso. Wani boto ya tukizi, wani boto ya kaso. Wani boto ya tukizi, wani boto ya kaso. Tiza kolewa. Beba ama camp, diwe chikadi, wama kunema. Ha, sini kunema, tina kumana, kukea mumana. Ha, tenze kuflow, enze ku slow, so wana so. Ha, game usibola, osani tiola, you miss like your back. I am rap purples like Christmas presents. Open the brains and see their senses. Don't play with fire, boy, you will get burnt to ashes. They wish they controlling and rolling me, I feel the dopest. Bagafuna kukopela, benzo fela, kau fela, simu fela, nizatenga na kuyenda similata. We are better than ever, silipenda whoever, whatever. Nikatenga, nipipika, na kufila, na kucheka, monga drama, jizu kuila, kuzipenda, kuzipenda. Kaufela, aha. No mess Argentina, no mess Argentina, my dear, waigwila. Nivafana, hello, siba, makwana, monge, amili, simu, chive, mpabe, veba, mataba. Nivakia, so, ifeti, gula, tukizi, so I know the reason why they always count on me like 1, 2, 3. Wani boto ya tukizi, wani boto ya kaso. Wani boto ya tukizi, wani boto ya kaso. Wani boto ya tukizi, wani boto ya kaso. Tiza kolewa. Wani boto ya tukizi, wani boto ya kaso. Wani boto ya tukizi, wani boto ya kaso. Wani boto ya tukizi, wani boto ya kaso. Tiza kolewa. How many were there? Wenzeli chabe wali 4 bosses.
Sure.
Abuela na punda titrap. Yawa. Hey. Yo.
Zayjams.com premiere.
Trap. Mr. Cassie, I see you.
DJ Cassie.
Late.